action. A cup and crack, so me bust it up primal. On the lyrical general.
Kefra. Mubula mubu yo makula cha ya gala. Soto ya kunga kakukula juu ya gala. Chili jendio banamela. Malala kakanyama sadang kula chenya gala. Wembanga vien kula teviku kulela. Kasta bantu bangi bobi banyumila. Esale mbi mwatu zonsa vila. Ufachi nensinga tete vakusasula. Eti soka ndiwa mtawana. Echi lala teva mpa mateka. Echila la kuno sikuwe wana, ndi waka vya tete vambu lida.
Namile mpeke zama lala, mpeke zama lala. Namile mpeke zama lala, somu chanyi gamma batanga gala. Namile mpeke zama lala, mpeke zama lala. Namile mpeke zama lala, somu chanyi gamma batanga gala. If you don't love me nanga sikuwa gala, na wunkulaba muyelo kale si mwambala. Watandi kukuba raga nganguba lingala. Awuulika kasante si kwagala. Paka we wakuba mchifuwa nti kukusinze. Mkusingi dedaro msango kukusinze. Olinane nyakatonda tetone nyanze. Ela wakube mchifuwa nti kukusinze. Yafeva nene we are the biggest thing. Enonda bikampia latest. Naguze dumu for emergency. Sotoba majangu mpola insekiti. Namile mpeke zama lala. Mpeke zama lala. Namile mpeke zama lala, somu chanyi gamma batanga gala. Namile mpeke zama lala, mpeke zama lala. Namile mpeke zama lala, somu chanyi gamma batanga gala.
Mubula mubu yuma kula chaya gala, soto jakunga kakukula chuya gala. Chili jendio banamela, malala kakanyama sadang kula chenya gala.
Feba nene we are the biggest thing. Enonda bikampia latest. Naguze dumu for emergency. Sotoba majangu mpola insekiti. Namile mpeke zama lala. Mpeke zama lala. Namile mpeke zama lala. Somu chanyi gamma batanga gala. Namile mpeke zama lala. Mpeke zama lala. Namile mpeke